Izaga 27 verse 1. Ungasigabisi ngolwa kusasa ngokuba awukwazi okungavela ngosuku. Verse 2. Makakudumise omunye kungabi ngumlomo wakho, kube ngumfokazi kungabi indebe zakho. Verse 3. Itshe liyasinda nesihlabathi sinzima, kepha ukukhathaza kwesiwula kuyasinda kunakho kokubili. Verse 4. Ulaka lulunya nentukuthelo isikhukhula, kepha ngubani ongema phambi komhawu na? Verse 5. Ukusola ukusobala kungcono kunothando olufihliweyo. Verse 6. Amanxeba othandayo athembekile, kepha ukwanga kwesitha kuyachichima. Verse 7. Umphefumulo osuthiyo uyanengwa izinyosi, kepha emphefumulweni olambile konke okubabayo kumnandi. Verse 8. Njengenyoni esuka ibaleka esidlekeni sayo, unjalo umuntu obalekela indawo yakhe. Verse 9. Amafutha nempepho kuyathokozisa inhliziyo, unjalo bumnandi bomuntu ngokululeka ngenhliziyo. Verse 10. Ungashiyi umngane wakho nomngane kayihlo, ungangeni endlini yomfoweni ngosuku lwengozi yakho, ungcono umakhelwane oseduze kunomfoweni okude. Verse 11. Ndodana yami, hlakanipha, uthokozise inhliziyo yami ukuba ngiphendule ongisolayo. Verse 12. Oqondileyo uyabona ububi acashe, kepha abangenalwazi badlula nje bahlupheke ngakho. Verse 13. Thatha ingubo yoyisibambiso somfokazi umbambe abe isibambiso omela abezizwe. Verse 14. Obusisa umngane wakhe ngezwi elikhulu evuka ekuseni kuyakubalelwa kuyo ukuthi kuyisiqalekiso. Verse 15. Ukuconsa okunganqamukiyo ngosuku lwemvula nowesifazane oxabanayo kuyafana. Verse 16. Omvimbela yena uvimbela umoya, isandla sakhe sokunene sihlangana namafutha nje. Verse 17. Insimbi ilola insimbi nomuntu ubuso bomunye. Verse 18. Olonda umkhiwane uyakudla izithelo zawo, nolinda inkosi yakhe uyakudunyiswa. Verse 19. Njengasemanzini ubuso bubhekana nobuso, injalo inhliziyo yomuntu kumuntu. Verse 20. Indawo yabafileyo nokubhubha kusuthi, namehlo omuntu awasuthi. Verse 21. Ukhamba lokuncibilikisela lungolwesiliva nesithando ngesegolide, nomuntu unjengodumo lwakhe. Verse 22. Noma ugqula isiwula ngembokodo etsheni lokusila phakathi komgqazulo, ubula baso abuyukusuka kuso. Verse 23. Yazi nokwazi ukuma kwezimvu zakho, ubeke inhliziyo yakho emhlambini yakho. Verse 24. Ngokuba ingceba ikuhlala kuze kube phakade, umqhele uyahlala izizukulwane ngezizukulwane na. Verse 25. Lapho utshani bumuka nohlaza lubonakala, nemifino yezintaba ibuthwa. Verse 26. Kukhona izimvu zokuba wembathe, nezimpongo kuba zibe yintengo yomhlaba. Verse 27. Kuyakuba khona ubisi lwezimbuzo lwanele ukudla kwakho, nokudla kwendlu yakho, nokuphila kwamantombazana akho.